mbe jiro sawanga munana demo nyombe wange nebase nekulira omuntu angamba njo wange zukuka okone peni nolupapula owandikere ngendo kugamba enchao birangirire kungudo zechibuka nakende kumacha mabantu bange nengamba tonehozi jaye bidongo nangirireho mwaka gwa mukama eri abaana ba mukama nze mumanyi sogeza katonda bana bamwogeza ebyakajanja bino nabijidde ddala 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 mukama kamukama mu myaka mubeeramu omaga ne musaawa mubeeramu esaawa naye guno omwaka okujja gwa baana ba mukama amasavu gagenda kkalira bantu bangi bagenda kulokoka ate mwattu ne bootasuubira bagenda kwatula malwaliro gagenda kkalira agenda kuwonya buli ekikuluma n'abalina sirimu bambi muwonye bwayogera katonda bannange ekimala kimala sitaani atuuse wakuma ajooza abasumba bakuno ng'omuwendule bwe nasirika n'olowooza twenkana guno nasituka naawo nawulira falawo n'embalasi zejjukira mu nnyanja amakomera gagenda kweggula enjegere zigenda kutuka kwobakiriza byengamba kampulira kalulu nangirira omwaka gwa mukama ogwokuganja akkiriza okuzimba ku nyumba kale mugunozinga ogenda kusasula amabanja bwayogera katonda ofise wezigula nemmotoka olosinza erinnya lye akkiriza okugenda keebweru ndaba ennyonyi yerinda munsaba amawanga n'agabawa bwayogera katonda bizinensi ezibadde zaafedda nga ne kapita weddewo nze nkulaba musuubula china muguno okujja nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja nalabye mukama ng'akutta olweyo ayera buli ekikubuza emirembe n'egina emikwano egy'obulimba nga gyonna gidduse ndaba olujjo oluggule mu maaso go yingira osikira ebisuubizo amaaso go bye gatannalaba n'amatugo bwe gatyo olimagamaga kukono ne ku ddyo noonoonya ebyakutiisanga olyebaka mirembe mu nju yo bwayogera katonda nangirira omukisa gw'essente mu maaso go nga buli kyokola kiraba omukisa gatikawaleyo yambe n'abaavu bwayogera katonda yasuulibwa ku mugga nga musomuto oli mu kibaya abambi oseerera laba muwala wa kabaka aza kulondawo abadde asemba gunakulembera n'abadde ku ttaka alitula waggulu nze katonda waaba balina omubiri waliwo wekinema nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja nangirira embaga yakitiibwa pasita bugemire abange enningala bakale katono nnyo ng'omukono gw'omuntu naye kanaavaamu ekire ekuba ey'amaanyi awabadde eddungu wabeerewo ennimiro na buli afukirira alifukirirwa balabe bo basaasaanirenga makubo musanvu bana abakulu gamba sekeredde teriddoko ekyani atakimanyi katonda weereza endyo kyemukambi zaabwe gye bateeseza terikyakulwanyisa eri obulamu bwo kasaleko omubiire kakaba omuyonga na buli lusozi oluli mu maaso go kaluseeteere katonda atte enkwe ez'abagerengetanya buli lulimi alusingisa omusango balyoke boogere ab'amawanga nti akoze binene akamwako bali kajjuza enseko oli baamutwe omukira guvuddewo buli kyataasimba mu ggwe taata alikisimbula akuwa obugaga obwakwekwewala ense kuŋŋanye ewa abaana be olibeera mulamuso tolifa kola emirimu gye nangirira omwaka gwa mukama obobu wanguze
Mamugumbe
Nekuma magumba gote galimeni kama yugea katonda Nangirira umaka kwa mukama Obe mirembe
Mamugumbe
Nangirira umaka kwa zate kwa vado mukumba
Mamugumbe
Agamba ndi kukusohula mumu nange dorifa
Mamugumbe
Nangirira umaka kwa mukama ogwo kufumbirwa Nangirira umaka kwa mukama ogwo kuzimba
Nangirira embaga yechitiba asta ogende
bakukoyimbe
Bakukoyimbe
Nambagwe taga fizi tata mazoku sasula
Bakukoyimbe